Miseensi Kongirasii Ameerikaa Maayik Koofmaan jijjiirama bu'aa qabu mootummaa muummee ministeeraa haaraa Itoophiyaan dhufuutti jiruuf jedhee Itoophiyaa dhaquun muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin mari'achuuf qophii ta'uu dubbatan. Suuraan Kongirasmaan Maayik Koofmaan asuma Waashingtan DC'tti dhimma deemsa isaaniitiif mata duree adda addaa irratti dubbiseera. Kunoo.
Hayyalama kam ooltan. Kongirasmaan Maayik Koofmaan miseensota paartii Rippaabilikaanii rakkoo Oromootiif lammii Itoophiyaatiif dubbacha bahan keessa tokko. Miseensota Kongireesii Ameerikaa seer wuxinee marii Ameerikaa baase ka HR 128 jedhan kaakki Itoophiyaa mirga namuu fi jabeeffate wal jiruu fi seer suniin mudduu fi deeggaraa baa keessa tokko. HR 128 akka Itoophiyaatti namni mirga qabaatuu fi mootummaa namni cuftii qooda keessa qabaatu wal jiruu fi mani murtii mani marii Ameerikaa irratti walii galeetiin seenitii Ameerikaatti dabarsuuf irratti walii gale. Seerri suniin akka Itoophiyaan mootummaa goomicha qabu yookaan ammoo wayyaa qabu qabaatu mudda. Seerri sun tolchuu fi manii marii irratti walii galeetiin gar seenitii dabarsuuf aduu jedhu Itoophiyaan jijjiiramte. Seerri kana nama Oromootiif lammii Itoophiyaa biyya ala jiranitti marroo hedduu hiriir baay'eetiin rakkoo himachaa miseensota mana mariitii fi Kongireesii Ameerikaa illee amansiifachaa asiin gahan. Kongireesmaan Maayik Koofmaan Ameerikaa godin Kolooraadootti filame. Amma ganna 11 miseensa Kongireesii Ameerikaa ta'e hojjechuu jira. Muummee ministeera Itoophiyaa nama kum hedduu hidhaa baase paartii mormituu biyyaatti galche. Qabsaa'ota mirga namaa hedduu waan hedduu himatanii bira rakkisiise Itoophiyaa fi Eertiraallee wal taraarsee jedheetiin waan hedduun faarsa. Akkana jedha nama akka malee qaroote akka malee mala qabullee bulchaa akka malee jabaate bulchaa Itoophiyaa gadadansaa ittiin deemuutti jiru. Kunin akka herreegfiyyaatti Itoophiyaa bara haaraa ittiin deemuu jira jedha. Kongireesmaaniin kunin mootummaan muummee ministeera Itoophiyaa ka durii Hayilemaariyaam Dassaaleny seer wuxinee 128 kana tiisifate fudhachuu didee jechaa dubbata.
With the ambassador and even with the foreign minister from Ethiopia in my office in Washington DC to express
Akkan jedhu marroo hedduu ambaasaddar Itoophiyaa is lakkisi ministeera hajaalaa Itoophiyaatiin iyyuu biirootii Washington DC jirtu keessatti waan rakkoo sanirrattii fi waan seera kana fudhachuu dhabuu isaanirratti marroo hedduu wal dubbachaa baanee jedha. Seer wuxinee Kongireesmaan jedhu kunin deeggaraa baay'ee kunin jijjiiraan Itoophiyaatti dhufe qooduu guddaa qabaachaa bahee jedhu Kongireesmaan. Aduu Islaamii Seensii Man Marii Ameerikaa seer wuxinee HR 128 sun asiin duratti bahe irratti walii galuu baate mootummaan mirga namaa gad qabuu fi mo'atee jedha.
And so I thought that if we did not prevail on this once we got started, that it would really be a victory for the government over human rights.
Tanumaafuyyuu koomishineeri mirga namaa tokkummaa mootummoota Zaayid Biin Raad Itoophiyaa dhaqeetiin mirga namaa qorachuutti jira jedha. Kanallee waan seerii kun yookaan ammoo seerii wuxinee kun hojjetu keessaa tokko jedha.
He called me, I think it was last Friday morning in Colorado, and he said that they did in fact have access
Naa bilbileetiin jimaata onanasiyaa ganama saatii Kolooraadootti naa bilbileetiin amma mirga nama Itoophiyaa keessa qorachuuf eeyyamee arganne bulchiinsa muummee ministeeraa kan jalatti naan jedha adoosala qorachuuf eeyyama dhoowwatame silanneen bilbilee natti himaa jenna. Ameerikaan Itoophiyaan milishoota biyya naga dhoowwanta akka Al-Shabaab sunfaa loluu fi nu qarqaartee jetteetiin Itoophiyaatti qarqaarsi Itoophiyaa kennaa baate sunirratti ammoo wanni siin.
I think too many times the United States looked the other way with the problems of Ethiopia because Ethiopia, the prior government, was cooperating as the new government is, the new prime minister is, but under the prior coalition government. They were cooperating with the United States in the war.
Akkan jedhu akka herreegfiyyaatti Ameerikaan marroo hedduu rakkoo Itoophiyaa irraa ila buqqifatte. Akka herreegfiyyaatti United States gama kanaan akka malee wallaalte waan akka malee hamtuu tolchitelle tunin waan lammeessoo taatu natti hin fakkaattu jedha Kongireesmaan Koofmaan. Koofmaan namni kum hedduutti Ameerikaatti muummee ministeeraa kana baay'eetiin simate argee jennaan bulchoota Ameerikaa waan kana gagaafadhee jedha.
All the assessments that I get from the United States State Department and from the U.S. Ambassador speak so highly of him that he's just, they're very optimistic about him.
Akan je namiddu waga fadde namiddu qoraddelle wan dufati isatana fi wan nami hedduna kan baheetin simachu isatan nami tuftinu danso misadubat akkumale abdi raqabanille minister haja ala taate innan gar heddu qoradde jinnan nami abdi raqaba jeda abiye marro namqaro dubbillen qajelfata namjaba etiopia kharaqa jeda tindemu jechun dubat congressman Kaufman tatulle nami tuftiyu akka congressmani kana munne minister anfaris fakkenna fi bombin wada bajjeda barte finfinne dirre maskalati gumi dr abiye simachu chuuf baati duratti darbataniis nama galaafatte heddu mammadeesi san keessa tokko tana mirkaneesi egi mumme minister Ethiopia biyyatti akka duriin jirtu Ethiopia akka duriin jirtu biyyatti galaa jedheeti nami yaame namedduutti biyya dachaa'u jiru congressman Mike ammoo nami Ethiopia waan hedduun faas yoo Amerika godaanuu feetan yoo achi qubachuu feetan godina fiyyirraan gorinaa Washington DC dhiisaa Minnesota illee fi lafa ebal ebaluun jedhanaa natti goraa nuqqubadhaa
I want when Ethiopians think of coming to the United States, I hope they think about coming to Colorado first. Not Washington, D.C., or Minnesota, or some other place.
But they
really see that this is a very welcoming community for them.
Colorado magal denberete nama Ethiopia ti fertra kum heddut ke sugbat dandalu fillen kabani nemetu ke jiralle awase duke jiralle tragenete namoromo gar khum lama chalu tu fez jirat ol magalatu yina Ethiopia gar khum soddoma ke jirata jet gazetane bijisunit tro denberete batok misensi congress America Mike Kaufman wan walo defanne rabane jennai naga wal tramanne wal galate fanne khoblan gar gariban. Congressman, thank you so very much, and I'm going to repeat your word, Galatoma, and if you like...
Galatoma. Thank you for making time for me, I appreciate it.
Thank you.
Thank you.
Tata tamam, ansora alakit, hajambo.